Taurus music.
It's Jim on the beat.
Nana feel nasty. Dai chali moja akodati. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masti. Yoda masti. Nana feel nasty. Dai chali moja akodati. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masti. Yoda masti. Chali yako tasty. Nasty. Noti. Chali yako tasty. Nasty. Noti. Chali yako tasty. Nasty. Noti. Chali yako tasty.
Come over and touch me body. Bad boy, come over and test me body. Bad girl body is only for me daddy. The man them thinking is for everybody. They one touch, the guys one touch. The guys one touch, fuck a red in a church. Nikki pita pita wanna put a blood rush. Fire in a me skin and my body too much. They one touch, the boys one touch. Girls one touch, fuck a red in a church. Nikki pita pita wanna put a blood rush.
Chali moja ako dafti. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masti. Loda masti. Leona feel nasty. Nadai chali moja ako dafti. Chali anapenda kuwa noti. Chali atapiga bila masti. Loda masti. Chali yako tasty. Nasty. Yeah.
Juniko tasty. Na my baby ni skumange kitu ndani. Na uko sexy ya kianani mali safi. Wambie mali ni yangu wakikuliza ni anani. Na spendi joki tana tukulane kwa flow. Hatuendi chini ya saba tukiongelea my shots. OMG, pendo kivata inione venye imejichora. Na tonight na kamna bakora. Unani taita kopie menoana. Na juta mon baby baby kwanza tweke doba.
Na juta mon baby baby kwanza tweke doba.
Na feel nasty. Na dali chali moja